This is an MUT Radio podcast.
Changalani Midday Show is the name of Inhlelo, and this is Princess G, Nkosazana Yakwaginqi. I know a lot of people might wonder, what is the whole Princess G thing? Essentially, Nkosazana, Princess G, which G stands for my clan name, which is Uginqi. And njengamanje, it's time for us to get to go deep into our Worship Thursday feature. We do have Mrs. Wela. For the very first time on Ihlanganani. Hi, Njan. Yay! Poo, 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 poo.
Yeah, pillow chances.
Yeah, pila. Hey! Wang Xia, get down. Get all that.
We are cool.
No, seriously. Yes. In that way. Hey, Nkulunkulu is like, yeah. Mrs. Wela. Namhlanje. We're speaking about the importance of forgiveness in a life of a believer.
Yes.
So I believe Gutu was a swallow when I entered the word.
Okay. Kaluk being a little Princess G, Nama Lalili Makaya, Gin Bingelek, I'm in Liga Chess, Mklambenje, Gutlen or Gubonga, Gutu Gulungul Sustainile.
Yes.
Sometimes we take it for granted to go to be finally Sivoke.
Yeah.
Gandhi, Guning Wenzaga lie, no Bengenzaga, sing a voke. And do you know what happened about Balala Bepila?
Yes, yes.
But the Nanus Sugs will be clear, Gum Nandi. Yavu Yavu Exenum to say truly. So it is grace indeed, Uti, we are still alive.
It truly is grace.
And we are grateful for that. Gigdala Gabalisi Fundela Payago, Mark chapter 11. Verse 25, no verse 26 in Jekupela. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Amen.
Amen.
Sister G, kona lang funa siya kona. Ngoba mawuzo fundile chapter 11, it speaks about faith.
Yeah.
That if you believe and do not doubt in your heart, whatever you ask in the name of Jesus, it will be done. Kodwa mayisehlu Jesu athi kodwa lokhu kuzokwenzeka when you have forgiven. Nami ngamanye amazwi ngifuna ukuthi sigadinto engenza singafinyelele ithembisweni ngenxa yongaxoleli. Ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngenhliziyo engcolile. Now, so mhlambe as we continue with the lamavik lawalandela sizoyibheka nje lencwadi kaMakho. Ngoba uJesu behamba eya endaweni ethize wabona a fig tree. This is the chapter. Wabona a fig tree. And mayibona i fig tree yamthembisa. Wathi mayibu wayibuka engathi izomnikeza something. Uma ethi uyafika kuyona, there were no fruit. Othu Jesu, therefore, angabisaba khona umuntu odlayo kuwena.
Yeah.
Bahama bebuya, and Peter is saying, Master, look at this tree. Isibunile. The word that you have spoken, ukuthi ingabisa kipa luto. Immediately. Immediately, fig tree responded to that.
Yeah.
Then Jesus said, you can do anything if you believe. Kodwa manje uyabona yena ukuthi mayisehla ngenzansi uthi and whenever you stand praying, whether you ask for anything in God, but whenever you are standing and praying and you have anything against your brother, forgive him. Because if you don't forgive him, it might hinder you ukuthi sibone the word of faith produce some fruit. Ngamayamazwi, we will make God kube ngathi uNkulunkulu othembisa zakhe ayifezeki kanti we did not forgive. UJesu mayesifundisa ukuthandaza ukuthi sibaxolela abasonayo njengalokhu nathi uNkulunkulu esixolela. So ngamayamazwi, khona izinto eyivimbeka kithi not because bengeke siyithole, but because we did not let go, but because we did not forgive. That is why zingafinyelelanga kithi. You are holding things against your brother. Abese uNkulunkulu decide ukuthi okay, because wena unomfutho ngako ukuthi uyakwazi ukuzenzela. Let me shift my focus and focus to your brother. bese ubhuti wakho noma umnewe noma umzalwane nje umuphi ubone e prosperisha kanti usesizwa uwe nginxa ungafuni ukumxolela.
Yo.
You speak against, speak evil things against your neighbor, or ma krane kaya, weni nganza zaga makelwane, you speak all the evil things. Avene unkulunkulu ashifte ifocus ezakhe ingane fanele ngabe zishadile, fanele ngabe ziyafunda, fanele ngabe ithola umsebenzi, zingayitholi umsebenzi ngenxa yokuthi wena you are holding things against your neighbor. Ivele shift ifocus bekwezakho kahle kahle.
Yo.
Bekwezakho. Kodwa ngenxa ukuthi wena awufunanga ukufogiva anything that you have against your neighbor abese ingane zamakhelwane zibonakala ishada zibonakala ziyasebenza zibonakala zithola abantwana mafuthola abantwana ubonakala nje ku flourish in their lives. Why kwenze wena ngokungafuni ukuxolela ngokungafuni ukuthi let go anything that you have against your brother. Now bengifuna ukuthi ke emakhaya ngiyancenga nje, I know ukuthi into of forgiveness is not easy. Into efuna ukuthi uNkulunkulu asize kuyona ngoba uJesu masimbheka yena lethi iBhayibheli emaboko boke njalo ne Calvary esiphambanweni eshayiwe rejected emanxebanxeba lithi uNkulunkulu the first words that is spoken the Calvary on the cross he said Father forgive them for they know not. Ngamanye amazwi uJesu he let go of whatever things that abantu bayenzile kuyena ukuze sibone ama fruit esiphambano. Ngamanye amazwi uma ngabe uJesu engaxoleli kusho ukuthi inkonzo beyenze Calvary it was worthless. Ngamanye amazwi ngabe we are not the product today of the things that happened on Calvary.
Yeah.
Usa is Stephen ukhandwa ngamatshe because babe nenkinga naye ukuthi ukhulumise laNkulunkulu ngespindi egcwele umoya kaNkulunkulu lithi laNkulunkulu bembuka bamgedlela amazinyo bathatha amatshe bamkhanda ngawo izwa likhulumayo uStephen uthi baba baxole don't even count a single thing abayenzile immediately esho njalo uthi babe kwavuleka izulu wabona into ngoba khona izinto ezivinjwe ukuthi you are not forgiving. Now bengifisa usho njalo ke mtaka babe ekhaya ukuthi ungazuzu ugxeka omakhelwane bakuthakatha noma uthi awuthandwanga but issue is within your heart, you need to forgive and let go. Can we pray? Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, siyakubonga Nkulunkulu wethu nasemini nasekuseni nje ukuthi wena baba waqala inkonzo yentethelelo baba wethu namandla onke lethizwe lakho awusivuzi njengokwamacala ethu because uNkulunkulu onomusa uNkulunkulu ophuza ukuthukuthela uNkulunkulu ongathethi njalo egameni lika Jesu umNazaretha nasemini baba we pray to let go of the things that hinders our blessings egameni lika Jesu we pray God to let go of things that hinders our progress uNkulunkulu namandla onke kunezinto babe ngabe ifinyelele kithi kodwa ngenxa ukuthi sibambile enhlizweni sanga vuma nokuvumelizwi elithi baba lingashoni langa sathukuthele sawonakala sithukuthela shona laphindela shona uNkulunkulu namandlonge zangafinyelela izinto zethu kweyezethu baba zangafinyelela kithi ngegama lika Jesu we let go of those things uNkulunkulu namandlonge help us and to forgive and forget egameni lika Jesu. Some of us God will say I can forgive but I cannot forget baba we pray to forgive and forget and let go because you said in the word impa kuyona yethu ngeyakho and we trust ukuthi when we have let go heavenly father you will fight all our battles egameni lika Jesu. Siyakhuleka ke mini uNkulunkulu uthembekile siyakwethemba and asimbone umunye uNkulunkulu esiyakumkhonza nesiyakumthemba asibeka ngalutho emaceleni asithemba nganto uNkulunkulu othongcwele kodwa sithemba igama lakhe lethizwe lakho igama lakho lumboshongo namandla obalekela kuwo Nkosi uyasinda impela sithembe lo shongo oyigama lakho nasemini baba udumo lungo lwakho egameni lika Jesu Christ Inkosi yethu. Amen.
Amen. Amen.
Hallelujah.
Thank you so much Mrs. Wela for such a powerful prayer. Thank you.
This is an MUT Radio podcast.